a fix for my car. Another one, thing.
What do you expect? We'll go home now. Where's the set set? Hey. What do you expect? We'll go home now. Where I want a success?
Wanawake wa leo, wanataka kunekezwa leo. Wanawake wa leo, wanataka kunekezwa leo.
Mbona watu wa six pack wako kwenye line na watu wa vitambi wako ndani? Mbona watu wa six pack wako kwenye line na watu wa vitambi wako ndani? Sorora. Sorora, sorora, sorora.
Mfukoni.
Sorora, 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 sorora.
Mfukoni.
Sorora, 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 sorora.
Mfukoni.
Sorora, 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 sorora.
Mfukoni.
Sanze ka sex mommy, perfect size, cool body, flat tummy. Nemugamba baby girl, your body scatter me. Yangambo kula bala bokota kocha kumi. Wewe yagala kumpa salaba mukodomi. Mukodomi yangamba mbwa yagala nte chikumi. Nemugamba wolan, uman wolan. Fresh boy, yeah, yombo mwete mumu manyi. Yangamba no money, nobody honey. Na yete chitegeza mbusiku manyi. Justin yagala uvenjori bijemwe chirimi. Atari na majata fumita donati. Mufubu ka, please check your pocket. Abana kativa gala sente. Kebera kuna koli na karete. Boba tori na bagaga wa mutute.
Sorora, 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 sorora.
Mfukoni.
Sorora, 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 sorora.
Mfukoni.
Bia simbi. Abana boba gala simbi.
Vayo joy.
Kati bia simbi. Ebi alafu bia fuka bia simbi.
Vayo joy.
Unataka kukula na unaka kitue.
Vayo joy.
Unataka kunyonywa na unaka kitu we.
Vayo
so
joy.
So you want a lady? Na una money?
Ayaka na mugazi? Without no money?
Mbona watu wa six pack wako kwenye line na watu wa vitambi wako ndani? Mbona watu wa six pack wako kwenye line na watu wa vitambi wako ndani?
Sorora,
sorora, sorora, sorora.
Mfukoni.
Sorora, 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 sorora.
Mfukoni.
Sorora, 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 sorora.
Mfukoni.
Sorora, 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 sorora.
Mfukoni.
Bia simbi, abana boba gala simbi.
Vayo joy.
Kati bia simbi, ebi alafu bia fuka bia simbi.
Vayo joy.
Usisubiri bila prikata, eti prikata kwa mfuka prikata. Usisubiri bila prikata, eti prikata kwa mfuka.